কত টাইমে খুলবে।
wonomi haaliri noon kakkiitooɓe hannde eɗen ngondi e malam Moussa Guiré, on ko criminologue jo, ko ɗum woni hertorɗo anndal bonondaaji, ko kanko ardi département janngiinoowo no caɗeele toppitorte ka duɗal polytechnique diwal Adamawa wonungal Yola ka funnaange Nigeria. Mi yewtidi e makko ka téléphone keroɗen. Malam Moussa Guiré, mi yettiima. Ko adi fof yewti en holno Nigeria fewndori e bangal ko sukaaɓe ɗuɗɗini e nyaamugol dorogu.
Naftiraaki lekki ɗo no walaa haaje ni e nder leddi Nigeria, bano anndiraa duuniyaaru fuu Nigeria ɗum ɗum accaaka to ɓaawo. Hannde to en laaray biɗɗitol National Bureau of Statistics, bana himɓe haa Nigeria himɓe million 15, biɗɗitol holli ɗon moƴira lekkino haanday haa Nigeria. Ko ɓe biɗɗiti ɓe tawi ni ɓikkoy sukaaɓe daga duuɓi 15 yahugo duuɓi 15, kamɓe ngoni nder moɗuki lekki ko haanday haa Nigeria.
So en tawnori njaramji wano beere, haray ko noone hombo e ɗi produitji guykinooji ɓuri ɗuuɗude helle Nigeria?
Leɗɗe ni ɗe lokki gañaaɗe haa dereke en Nigeria, ko ko himɓe Nigeria moɗata. Ko latti gaña ɗum ni ɓurna fuu hay ɗo jonngitiri daga mbal, ɓe ɗon mbiya ɗum
ndiyam beere
yawwa ɗon taba ɓange. Nden bo fahin e cannabis kanjum woni ɓange yawwa, kanjum woni ɓange. Nden woodi lekkiiji boɗum en moɗata dalila en nyawnda ɓanndu meɗen, en itta somri kanjum ma a yii to ɓe hoosi haa ɓuri semmbe, kanjum ma ɗum nyawna e masin. Ɗon waato en ɗon mari bana tramadol be nannduɗi, kanjum ɓe ɓuri moɗuɗe Nigeria.
Malam Moussa Guiré, an ko a criminologiste, e holno taskorɗa darande gouvernement Nigeria ngam tippirgol e ɗum tippirgol e o alhaali e maana rewugol doroguuji bonnooji hakkil, hara sariyaaji ɗi no feppondiri e bone on?
Ɓaawo Nigeria heɓi laamu hoore mum, woodi digri ɗum ɓe ngaɗi laamu soja, Indian Hemp Degree 1966. Ɓaawo ɗon bo 1994 Narcotic and Psychoactive Substances Act ɗum 1994, gomnati e haɓda masin to haa warango ni waɗuki NDLA NAFDAC be Nigerian Custom Services. Ɗon ni Nigeria ɗo haɓda masin.
Fewndo ɗo ka fewndi ɗo hiɗa yi'i batte ɗen eɓɓooje?
Gomnati ɗo haɓda masin, musamman jotta moɗeteekon ɗum guykinoojum masin ɗo. Gomnati haɓɓitii ɗo taadi masin lekki guykinooje, ko heɓanno ɓe buutu naane jotta warti heɓataa ko ɓe buutu, jotta ɗum nawɗum masin. Nde laatake dereke en bo walaa seede, walaa ko ɓe kuwa, woɓɓe dalila ɓe ngalaa seede ɗo ɓe heɓi ɓe acci to. Nden bo fahin ko laati aynihi kuuma ɗo haɓda masin haa dow daranki hakki moɗki lekki ɗum, ngam jooni to a njaha a yahay to NDLA office a taway ɗon yimɓe ɗuɗɓe nanngaaɓe. Woodi woɓɓe feere ɓe ɗon hokka ɓe lekki haala rehabilitation, ɓe ɗona ɓe nder jama'aaje, ɓe ɗon mbonita boo masin. Seeni matsalaaji ko min haɓdata, woodi probléme a anndi haala Nigeria, corruption ɗo mari matsalaaji sosay. Nden boo a anndi nokkure to ɗuuɗi hukuuma famɗi himɓeeji ko rentata haala moɗki lekki man ɗo, ɓe famɗi ɓe waawata ɓe haɓda kala, ɓe waɗa covarin kala haa pellel fuu, ngam man ɗo hukuuma warti ɗum probléme masin haa hakki moɗki lekki haɗeteeki haa Nigeria.
Tippude ɗum aɗa tamƴini lesɗe adunaaru no haani jonnindirte juuɗe ngam haɓude alhaali o?
Jooni ni ko haani lesɗe duuniyaaru kawta, ɓe kawta ɓe haɓda ɓe ndaara sukaaɓe meeɗen, ɓe wartii yimɓe goonga, ɓe ɗaɗi moɗuki lekki gañaaɗi, ɓe haɓda boo ɓe heɓina ɓe ko ɓe huwa, ɓe janngina ɓe daga ko laatii diina haa janngirde, ko laatii je jamanu. To ɓe heɓii ɓe ɗatti moɗuki ko a yaɗu ɗum naa yi duuniyaaru kuwa yeeso naa Nigeria tan, nande bo yeso don en keban ardibe kimminibe en keban bo be ardana en be kuwana en kulati hayru
mala musa gire ni jarnima zewa fulful de weltan kema
masha allah mi yetti allah barkide